Isithombe seshumi neshagalombili. USara uyahleka. Ncwadi kaGenesis sahluko seshumi neshagalombili, evesini lokuqala sigcine evesini eshumi nanhlanu. Ngelinye ilanga, u-Abraham eseneminyaka engamashumi ayishagalolunye neshagalolunye yobudala, izivakashi ezintathu ezibalulekile zeza etendeni lakhe. U-Abraham wabiza uSara ukuthi azobalungiselela ukudla. Wayesebanika yena. Indoda yabuza u-Abraham ukuthi uphi uSara, waphendula wathi usetendeni. Eyodwa lamadoda kwabe kunguNkulunkulu uqobo lwakhe. Wathi ku-Abraham, ngizobuya ngesikhathi esifanayo ngonyaka ozayo, inkosikazi yakho uSara uzobe esenendodana. USara wakuzwa lokho, wahleka ngoba wayeseneminyaka engamashumi ayishiyagalolunye yobudala. Akazange akholwe. UNkulunkulu wakhuluma no-Abrahama wathi, yini indaba uSara ahleke futhi athi angamthola kanjani umntwana ngoba usemdala? Ikhona yini into enzima kuNkulunkulu? USara uzothola indodana.